no ma kihambe thunzini lokufa angikwesaba lutho kobukhona ubaba umveli nqangi chachalala baba.
Yeah.